en su... Ke hopola letsatsi leo Kreste mora Modimo a ileng a tsoha mabitleng ka lona. Wa tseba wa tloha o ya motsaneng wa Galilea ho fumana barutwana ba hae ba dutse moo. Ba tshogile, ba tshaba lefu. Kreste ha kena ka hare ho bona, ba itswaleletse ka hare ho ntlo lehalahala. O re kgotsa e be le lena. A re boleleng,
a re bolela taba tsa kgotsa.
A re boleleng,
a re bolela taba tsa kgotsa. Kgotsa,
kgotsa,
taba tsa kgotsa.
Kgotsa,
kgotsa, taba tsa kgotsa.
A re boleleng taba tsa kgotsa. A re boleleng taba tsa kgotsa.
Hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, h